more amazing jams. ZambianJams.com.
New Fraser. Yeah. Kolipe ewe enesi ninka la neka. Side break baby ndi wecha beweka. Neka pweda unipokele la neka. Mtima wako ni wanga mamineka. Nakuye wape unayende la baby. Bonse vatu vina pwele la baby. Na manja yanga ni mapempe la maybe. Unanichenja na mtima wanga baby. Nindilila mami wandi kuno daily. Mawezi yako baby ya niso koneza. Na ifoni anitu mila na foni. Akaniona anivelela na Sony. Nvira chape mwanga nilina kolona. Nika kukona ni matutu mafanono. Nilimulolo nifuna gelo ya Muzambia. Uyu eve ni wapako mu baby. Nika kweda anipo kele la daily. Uyu eve ni wapako mu baby. Nika kweda anipo kele la daily.
You and I, we were meant to be. Console me like 1, 2, 3. You make me sing like Dolemy. My heart bounce like an African beat. You and I, we were meant to be. Console me like 1, 2, 3. You make me feel like Dolemy. My heart bounce like an African beat. African beat. Like an African beat.
Amama mupongozi muoneni. Pekwa chela bamulamu muposheni. Chikasha munga wachoka muosheni. Musika na aoneka ni mungeli. Nsalamu nizaleta na ageni. Love ya nipeleka kueveni. Wani sakira munga cheni maregeni. Ninaluvyanya kutava na mungeli. Ulipe iwe sinipwela na ageni. Life yanga ni amba muna futi. Baby, chinkaleche pamozi. Sivafu na kutiona babi. Nvira chape mwanga nilina kolona. Nika kukona ni madudu mapanono. Nilimololo nifuna geto ya Muzambia. Uyu eve ni wapako mu baby. Nika kweda anipo kele la daily. Uyu eve ni wapako mu baby. Nika kweda anipo kele la daily.
You and I, we were meant to be. Console me like 1, 2, 3. You make me sing like Dolemy. My heart bounce like an African beat. You and I, we were meant to be. Console me like 1, 2, 3. You make me feel like Dolemy. My heart bounce like an African beat. African beat. Like an African beat.
Exclusive from ZambianMusicPremier.com.